wakikuita waambie sitaki mie na wakimbie yeah. Wakikuita waambie sitaki mie na wakimbie yeah. Wakikuita waambie sitaki mie na wakimbie yeah.
Oh mama baby vumilia nitarudi ni wakikufuata kukwambia usijali mami moyoni wangu na wewe bado wangu mpaji ni Mungu wacha wapige majungu hey. Wakikuita ziba bamba ma baby hey. My finger to da somebody jua mama kuna siku ntakuja mimi na wewe penzi daima mama iringa to da somebody jua mama mama hey. Kuna siku takuja mimi na wewe penzi daima vumilia my baby my baby baby my baby vumilia my baby my baby baby my baby vumilia ntakuja gamilizo mimi ntakuja vumilia utakuja utakuja
wakikuita waambie sitaki mie na wakimbie
yeah.
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 Unajua baby girl mipango yetu mimi na we haijalishi nipo mbali na tunda langu liliwe. Oh my baby, oh my baby, usinitende mama we. Oh my baby, oh my baby, usinibwage mama we. Kama kifo ndio penzi, basi baby nianze mimi. Niepushe na kitanzi, kwa maumivu basi mami. Najua watasema sanai, ao, ao, usiwasikilize mamai. Ao, ao, najua watasema sanai, ao, ao, usiwasikilize mamai. Ao, 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 marafiki, siku zote ndo wabaya. Ao, ao, mashemeji, watataka mnywe pombe. Najua watakuita mamai.
Wakikuita waambie sitaki mie na wakimbie
yeah.
Wakikuita waambie sitaki mie na wakimbie
yeah.
Wakikuita waambie sitaki mie na wakimbie
yeah.
Wakikuita waambie sitaki mie na wakimbie yeah.
Yo it's your boy Gummy D, Gummy D, so Gummy the doctor. Baby baby umilia na jota sema vitu vingi sana. Najua utapaka vitu vingi sana lakini hivyo mami sintenge bana. Super Records, I got you my man. Sante, I'm out. Natosha mwanangu.